boko. Vitu navofanya usifanya in front of my eyes. Naleta mkorogo. Why you they keep on telling me lies? Si alali kipodo. We hubago wejo pete kono. Tai, najua ndiyo sababu. Kwenye peze lango nipate tabu. Zai, mwache mume na kuomba. Zai, kweli Mungu anakuona. Zai, majikinu ni waponda. Walai, moyo unanisonona. Aya, tuku libikwaba. Na bado napenda. Oya, mwache zai kwaza. Au bado napenda. What do you want me to do? Me I go die for you.
Wonder.